abantu abatereka ensimbi zaabwe mu kampuni ya Old Mutual Investment Group Uganda nga bayita mu nkola yaye ya Unity Trust. Kaakano kirangiriddwa nti baakuganyulwa mu yinsuwa y'ebyobulamu ku bwereere olw'enkola empya etongozeddwa kampuni eno ey'okuddiza ku bakasitoma baayo. Enkola eno etumiddwa Enhanced Unity Trust etongozeddwa leero mu kibuga Kampala era ng'okugiganyulwa mu kasitoma ateekeddwa okuba ng'aterese ensimbi okumala ebbanga lya myezi esatu nga taziggyayo. Omukungu okuva mu kampuni ya Old Mutual Investment Group Daniel Waswa agamye nti enkola eno egendereddwamu okuyamba abatereka ssente okuziganyulwamu n'okubakubiriza okweyongera okutereka. Waswa anyonyodde nti kasitoma gy'akoma okutereka ensimbi nnyingi gy'anaakoma n'okufuna emikisa egy'emiganyulo emingi egiri mu nkola eyo.
Bw'oba olina akawunti eno ng'otaddeyo ssente zo n'oba nga toziggyeeyo okumala ebbanga ery'emyezi esatu, tutandikira ku myezi esatu, ogenda bango osobola okugulawo okubenefitinga ku enteeka zino zetukoze. Enteekateeka esooka nti bw'oba omaze emyezi gye esatu ng'olina ssente z'oku akawunti obadde toziggyayo, tugenda kuba okusinziira ku ssente z'olinako ogenda bango ofuna cashback wa 10,000, 20,000, 5,000 oba n'akakadde oba n'obukadde butaano okusinziira ku z'olinayo. Ekisookera ddala sengera nga ssente zino zirina kuyambako mu bulamu obwa bulijjo, maybe budde bwa school fees okuzzaayo baana ku ssomero, maybe kufunawo kammere kakulya akawa bulijjo, oba olinawo business, ssente zino ziyinza okukuyambako.